Welcome. You're listening to the Laughing Buddha Lounge on the Scooter Diaries. You've been listening to the Laughing Buddha Lounge on the Scooter Diaries.
man samaya. Mom lai wote imamo. Ay ay ay. Original. Kon yo mi mane deglul fe. Taxi blues à la party. C'est pour toutes les mamans. Et yeah, c'est pour toi maman.
Ya, yeah. Hey, ya, la boy. Ya,
ya, la boy. My go sama bye. Ak sama raku ya boy, ak sama mama. Sama jamu mampu. Sama ya, la boy. Ya, la boy. Wa wa wa. My go sama bye. Ay sama raku ya boy, ak sama mama. Sama yai ni mal bugue ma mere kuma ko kham ninga yage sunu ci keur gi yai boy ak ci man na may ñaanal moy guddu fa ak wir gu yaara da proon yow yai da sey ma ami fan yalla mo ñu boole gëna ma ci yow kon su kuram nit ki le pal di ngay def warna am gëre bu yaaya yai mo daan sonu ci domam ma di fodi lampal di son tay bu sañon tay do bon ma ne xam nga ni kay le ni mono ko fay boram na nga jema am li li di gëre bu geramu yaay geramu yalla gem ci geram bu mana am yalla yaram na do mu adam am ta yaram na do yalla yo yalla boy me ko sama bye boy sama raku yaay boy at sama mam man sama do mu mam bu sama yalla yo ay 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 me ko sama bye sama raku yaay boy at sama mam ya ndiyen de bu ma sañon yow mi kena du kado dangay wax ak mom yow mané bañ tangal xolam yi bebe kan ci gori yow mi dal de mom day wax soxlam de san mi goni jappale jigen ni jappale ko nañ yi tax te kon nañ yi man na la bet ñoy yeru rew me na nga def yow mané le bal nga man yaay boy be ko lu xolam mi jappale yalla jo da fa sa kem to lay kat dara bu ko metti mom da mo lay eubal sa da wa 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 dom ba bo bu ma ke warna du ba jebe ba pa sa su ne yaay ma fi ma sa ne yaay lay wa man ako sama bye boy sama raku yaay boy ak sama mam man sama da wa mam boy sama yaay lay wa may ko sama bye sama raku yaay boy ak sama mam sama sama yaay lay wa merci maman. Merci maman. Ni ana jere je fois, sama yaay sama raku yaay. Xam nga ni télé ni manu ma santa fal pa dé fay, manu ma la fay yo mi. Ya as to fay, dali ma dé fal da for da for hay. Adio barki. Ajuma wa fay wa way suma julli mangi ñaan yalla xarila aljanna tata gam na ni duma amati ma bu melni aji awa fay wonu yalla julli man ma waya ya ya fade bay man ma waya bay boy fade ya ya tata na suma julli mangi len ñaan yalla kan ma gude se yalla gude se fan yalla gude se fan. Yeah, who does it fun? Tell my little with you, yeah. Who does it fun? Pour y'all, who does it fun? Yin sama ya ya. Who does it fun? Yin sama ya ya. Who does it fun? My little with you, yeah. Who does it fun?
shift tonight, cause the work is perfected now. We must get ready for peace and love, cause end of the day we got to pay the cost. Flying in the jungle is a G. Flying in the jungle, only G. Porque su trabajo es protegerme a mí. Debo estar listo para la paz y el amor, o en el fin de los tiempos el costo será muy caro.
You've been listening to the Laughing Buddha Lounge on the Scooter Diaries. Comments to the Scooter Diaries at gmail.com. Follow the Laughing Buddha on Twitter.